utenga wokudza mene mbale peri watipatsa ife vosachedwa apa wojokera mu mawu a Mulungu. Ndizoona bwanji zimenezo kuti ife timamupatsa malire Mulungu ndi kumupatsa nthawi Mulungu. Ndipo iye ndi wamuyaya, ife sitingakhoze kuchita zimenezo. Chotero usiku uno ife tikukumana ndi china chake tsopano ndi ngonero. Zaka zitatu ine ndimayembekezera chalichi kuti chibwere mu Tucson, koma ndi ichi pano, eya, ndife pano. Chotero ife tikuthokoza Ambuye, iye anangotisiya ife kuti tidikirire mpaka ife tidzakhoza kuyamikira izo tsopano. Tsopano pali chinthu chimodzi chimene ine ndikufuna kuti ndinene ife tisanayambe ngonero, ndi ichi kuti ine ndikukhulupirira kuti taona zokwanira mtsiku lathu limene ife tikukhalamo, kuti ife tikuyenera kupereka chilichonse, umunthu wathu wonse kwa Mulungu. Ife tiyeneradi kumutumikira Mulungu. Ine ndikukhulupirira kuti iye watidalitsa ife ndi yankho lolunjika kulemba, monga mbale pere anazipereka izo mphindi zingapo zapitazo, kuti ife ndife tili pa nthawi imeneyo, sindife akhungu. Ife tikuona kuti tili pano, ife tafika. Ndipo ife tikhozanso kuyang'ana ponseponse ndi kuona mmene malingaliro a umunthu akuwachokera anthu, kuti ife sitingakhoze kukhala motalika kwambiri. Ife tingakakhale kwa amisala kwathunthu, dziko lonse lingatero. Mukuona chotero ife tili pa nthawi yotsiriza. Tsopano monga mbale pera anatsirizira pamenepo, kuona kuti zinthu izi ndi zoona, kuona kuti izo ndi zoona, izo sinthano, izo sizili chabe china chake chimene ife timangolingalira. Izo ndi china chake chimene chaperekedwa molunjika kwa ife mwa mawu a Mulungu, ndi kuonetseredwa poyera pamaso pathu, kuti ife tikudziwa kuti tili pano. Ife sitikudziwa zifika mpaka liti tsopano, chifukwa kachiwiri ife tibweleranso kuwochi. Inu mukuona kuti ndi nthawi yanji, koma ife tikudziwa ife tili pano, tili pa nthawiyo, kandi nthawi ya Mulungu ndikhoza kuganiza. Wina wake anapereka kusanthula pang'ono nthawi ina kumene amanena kuti ngati Mulungu akhala naye molingana, ngati iye akanati apereke nthawi 1,000 ndi tsiku limodzi chabe. Chotero ngati munthu atakhala zaka 70 zakubadwa, zingangokhala maminiti pang'ono a nthawi ya Mulungu. Mukuona chabwino. Ndipo anati izo zingakhale zaka 40, izo ndithudi sizingatanthauze nthawi konse, mkomwe iye angangophetera diso lake. Mukuona, mwaona, basi umo ndi momwe izo zilili mofulumira. Chinthu chonsecho ngati akanati apereke nthawi, chimene iye alibe nthawi iliyonse. Chotero iye ali basi wamuyaya. Ine ndikukhulupirira anali Sara kumbuyo uko, kapena ayi anali Joseph. Siku ina ananena kwa ine ndi mbale pere, iye anati adadi kuti Mulungu anabwera liti poonekera, kodi iye anachokera kuti? Mukuona, iye ankayenera kukhala ndi chiyambi, sichoncho iye? Kodi iye samenera kuti ayambe? Ine ndinati ayi, chilichonse chimene chili ndi chiyambi chimakhala ndi mapeto, koma ndi chimene chinalibe chiyambi chilibe mapeto. Inde iye ndi wausinkhwa zaka 10, izo zinali ngati zodzaza mkamwa kwa iye. Mukuona, ndipo iye akanakhoza bwanji kulandira izo, podziwa kuti china chake sinachite kuyamba mkomwe, osati kwa iye yekha ndi kwa ine. Tsopano onani, ndi mlingo waukulu kwambiri kwa ine, omwe izo zinayambira konse. Tsopano ife tikukonsekera kuti tichite china chake pano chimene ili chopatulika kwenikweni. Ine ndinayitanidwa masiku angapo apitawo kwa njondo yabwino kwambiri ina ya Chikhristu, amene sanakhalepo ndi ichi. Ndipo anamvetsedwa kuti ife timadya mgonero weniweni, iwo amatenga chimene iwo amachitcha mgonero wa uzimu. Ndipo chimene ponena za mgonero, ine ndinganene kuti chabwino, chifukwa kuyankhulana ndi kuyankhula naye. Mwaona, ndipo mʼbale anandipatsa ine lemba ili, anati mʼbale Branham, inu simukuganiza tsopano chifukwa chimene ine ndi kunenera izi, izo zili bwino mbale pere. Mwaona, chifukwa chimene ine ndikunenera izi kuti ine mumvetse zimene inu mukuchita, inu simukutero. Ngati iwe olowa mchilichonse mwakhungu, iwe sumadziwa kumene chimene iwe ukuchita. Iwe sungakhale mkome ndi chidaliro ngati iwe sukudziwa chimene ukuchita, koma iwe uyenera kumvetsetsa chimene iwe ukuchita, komanso chifukwa chimene iwe ukuchitira izo. Iye anati tsopano ngati ife tidya mawu a Mulungu, kodi ameneyo si Mulungu yemwe ife tikumudyayo? Ine ndinati kulondola ndende Bwana, izo nzoona, koma ife tikuwerenga apa kuti iwo kwenikweni Paulo anaphunzitsa kudya mgonero weniweni wa Ambuye. Ichi mudzichita pondikumbukira ine, anatero Yesu, nthawi zonse mukadya ichi mwachikumbutso cha ine, inu mumaonetsera imfa ya Ambuye kufikira iye atadza. Mukuona tsopano Ife tenera kumadya iwo. Ife tikumvetsa kuti Paulo oyera amene anadzoza izo mu mpingo okhala mneneri wa chipangano chatsopano, Petro, Yakobo, Yohane onse iwo, iwo analemba bwanji Mateyu, Mariko, Luka zimene Yesu ankachita monga alembi. Koma Paulo anayika chinthucho mudongosolo. Iye anali mneneri wa chipangano chatsopano. Chimodzi-modzi monga Mose anapita ku chipululu kuti akalandire kudzoza kolemba mabuku 5 mabuku 5 oyambirira Baibulo. Chabwino. Paulo nayenso anapita ku chipululu ndipo anakalandira kudzoza kochokera kwa Mulungu kuti akaukhazikitse mpingo wa chipangano chatsopano mudongosolo ndi kukaufanizitsa iwo ndi chakale. Pansi pamenepo iwo anali ndi mwana wankhosa wa nsembe amene Israeli ankachita ngati chikumbutso. Izo ndithudi zingagwiritsidwa ntchito nthawi ina akuchokera ku Egypto. Komano, iwo ankasunga izo ngati chikumbutso kudutsa mu mbado. Chabwino. Ngati chilamulo pokhala mthunzi wa zinthu zili mkudza, inu mwaona. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti mgonero kapena chimene ife timachitcha mgonero tsopano ndi kuyankhula ndi mgonero wa Ambuye. Tsopano ife tili ndi madongosolo a uzimu atatu okha omwe atsalira kwa ife. Mmodzi a iwo ndi mgonero, kutsuka na mapazi, kubatizo wa madzi. Ndi zinthu zitatu zokhazo, ndiwo ungwiro wa zitatuzo. Mwaona, ndipo ndiwo madongosolo atatu okha omwe ife tili nawo. Ife tikuzindikira kuti iyo inali nkhani yoperekedwa ndi Paulo woyera mu chipangano chatsopano. Tsopano ngati ife tingati mgonero uyenera kumangodya mawu, ine sindikukhulupirira kuti aliyense ali ndi ufulu wodya mgonero wa Ambuye mpaka iye atadya mawu a Ambuye mu mtima mwake. Mukuona, chifukwa ine ndikuwerengerani china chake inu mphindi zochepa ndipo inu muona. Tsopano zindikirani, ndiye bwanji ndiye ife tingachite pamaziko omwewo. Ife tikhoza kuwalungamitsa mwamtheradi a Salvation Army. Iwo samakhulupirira mu mtundu uliwonse wa ubatizo wa madzi. Anati, ife sitimausowa iwo. Tsopano ngati ife sitimausowa ubatizo wa madzi, nchifukwa chiyani ife timabatizidwa? Anati, madzi sangakupulumutseni inu, magazi amakupulumutsani inu. Ine ndivomerezana nazo zimenezo kuti ndikokulondola, magazi amakupulumutsani inu osati madzi. Koma ife tiyenera kutenga madzi ngati zochitika zakunja kuti ntchito ya mkati ya chisomo yachitika. Mukuona, chomwe chonso ife tiyenera pangonero. Pamene tiwatengera Ambuye nsembe yathu mwa ife monga nkhani yakubadwa kwa uzimu mwa ife ndi thupi lake, ife timakhala moyo mwa iye mwa mawu. Ifenso tiyenera kumaonetsera izo chifukwa ndi lamulo. Lapani aliyense wa ino ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu. Paulo anati, ine ndinalandira kwa Ambuye chimene nso ine ndinapereka kwa inu. Kuti Ambuye Yesu siku omwe uja umene iye anaperekedwa anatenga mkate ndipo anawunyema ndi kupereka iwo kwa ophunzira ndipo anati, tengani ndipo idyani, muzichita ichi kwa chikumbutsiro cha ine. Pakuti nthawi zonse pamene inu mutenga mkate uwu, inu muonetsera imfa yake kufikira iye akadze. Tsopano ife tikupeza kuti mmenemo iwo anali nawo anthu amene amabwera ndi mʼbale wofunika uyu, mʼbale wokondedwa kwambiri. Iye anabwera ndipo anati, ine sindinatero, ine sindinadye konse iwo mʼbale Branham, ine sindikumvetsa chimene icho chili. Anati, ine ndinaphunzitsidwa mbali inayo. Ine ndinati, koma kumbukirani, ife tidzavomereza kuti Paulo woyera anazika izo mudongosolo mu mpingo woyambirira wa Chikhristu. Iwo ankapita chalichi nyumba ndi nyumba akunyema mkate ndi mtima umodzi ndi zina zotero. Tsopano ine ndinati, iye anazika izo mu mpingo. Agalatia 1:8, iye anati, ngati ngelo wochokera kumwamba abwera ndi kudzanena china chilichonse, mulole iye akhale wotembereredwa. Inu mwaona, yemweyo amene anawapangitsa iwo kuti abatizidwenso kachiwiri kuchokera ku ubatizo wa Yohane kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Inu mwaona, pali zinthu zitatu zimene ife tiyenera kumachita ngati zophiphiritsa: mgonero wa Ambuye, kusambitsa mapazi, ubatizo wa madzi. Mukuona, pali inu mukuti chabwino. Tsopano a Salvation Army amazichotsa izo kuchokera pa mfundopo wakuba wakufa pamene iye anafa. Iye sanabatizidwe, komabe Yesu anati iye adzakhala kumwamba ndiko kulondola ndendende. Ndizo ndendende. Koma inu mukuona, iye anangomuzindikira Yesu pomwe apo mola limene iye anali kufa. Mukuona, ndi omwe iwokhawo amene iye anali nawo. Iye anali wakuba, iye anali kutali, iye anali kunja. Ndipo iye mwansanga pamene iye anaona kuwala kuja, iye anakuzindikira iko Ambuye, mundikumbukire ine, ndipo Yesu, zimenezo zinali zoona. Koma kwa inu ndine, amene tikudziwa kuti tiyenera kubatizidwa, ndipo tikukana kuti tikite zimenezo, ndiye zimenezo zidzakhala pakati pa inu ndi Mulungu. Chinthu chomwecho mu mgonero. Sopano, pamene ife titenga mgonero uwu, basi si chinthu choti tiziti, ine ndikubera kuno ndi kudzadya mkate wina, ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndine Mkhristu. Koma, ngati inu munazindikira, Bible linati, iye amene adya ndi kumwa mosayenera, adzakhala wochimwira magazi ndi thupi la Ambuye. Ngona, inu, mene da kukhala moyo umene pamaso pa anthu. Izo, ndi pamaso pa Mulungu ndi anthu. Izo zimasonyezera kuti inu, muli kuti ndinu, wona mtima. Sopano, tipitirire kampindi chabe. Sopano, muchipangano chakale pamene nsembe imaperekedwa, choyenera kuchita, kapena langizo. Ndipo chomwe chonso, ubatizo wa madzi ndi langizo. Chomwe chonso kusambitsa mapazi ndi langizo. Chomwe chonso mgonero wa Ambuye ndi langizo. Wodala ndi iye amene achita malangizo ake onse, asunga zisamalitso zake zonse, malamulo ake onse, kuti akakhoze kukhala nawo ufulu wolowa mu mtengo wa moyo. Tsopano, zindikirani mu izi tsopano, kuti mmenemo poyamba, pamene poyamba linali langizo la Mulungu kuti azibweretsa nsembe ku tchalichi ndi kukachisi ndi kuguwa, ndi kupereka mphatso yako ndi kwa machimo ako nsembe ya mwana wankhosa chabwino. Ine ndikukhoza kulingalira ndikumuona mbale wina wa Chiyuda akubwera pa nsewu, akudziwa kuti iye walakwitsa. Ndipo akupita kuguwa la nsembe, kapena akubweretsa ngombe yake yonenepa, kapena ngombe, kapena chilichonse chimene iye anali nacho, kapena nkhosa ya mphongo, mwana wankhosa, china chake, iye analara ibweretsa iyo kutsika ndi nsewu, mona mtima mamwe iye akanatha kubwerera. Iye ankaenda, akupita kumeneko, akusunga langizo la Mulungu modzipereka basi monga iye akanathera. Kenako, iye amasanjika manja ake pa iyo, akulula machimo ake, ndipo wansembe akuika izi, machimo ake, pa mwana wankhosa, ndipo khosi la mwana wankhosa linkadulidwa, ndipo ndiyeno nkumufera iye, pamene iye analata gona pamenepo, kamana kankhosa la kukankha, ndipo mokha magazi, manja ake ali odzadza magazi, ndipo iwa akulukira pa iye ponse ponse, kamana kankhosa ka kupiripita, kakufa, iye amakhoza kuzindikira kuti iye wachimwa. Ndipo china chake chimenera kuti chife malo mwake. Chotero iye anali akupereka nsembe imfa ya mwana wankhosa iyi chifukwa cha imfa yake. Mwaona, mwana wankhosa anafa malo mwake. Ndiye munthuyo ankachita zimenezo mona mtima ndi kuya kwa mtima wake. Kutsiriza, mobwereza-bwereza izo zimachitikanso, mobwereza-bwereza izo zimapitirirabe mpaka kutsiriza tinadzakhala mwambo. Lamulo la Mulungu linadzakhala mwambo kwa anthu. Ndiyeno apa iye anatsika. Chabwino, tiyeni tione. Izi ndizakuti ndizakuti lero. Mwina mwake ine kuli bwino ndipite kumeneko. Eya, ine kuli bwino ndipereke a ng'ombe. Iye anapita kumeneko. Chabwino, Ambuye ndi ng'ombe yanga. Mwaona, mulibe kudzipereka mwa izo. Mulibe kumvetsa kwa izo. Sopano, ife siti kufuna kuti tizidya mgonero monga choncho. Ndicho chinthu chomwecho chimene chasanduka kugomera Ambuye. Yesaya 35, ine ndikupempha chikhulupiriro chanu. Yesaya 60, ndilole ine ndibweze zimenezo. Ine ndikukhulupirira ndi Yesaya 28. Ndi pamene ife tikupeza izi. Ine ndikutsimikiza ndithu kuti ndiwo mutu wolondola. Iye anati, langizo liyenera kukhala pa langizo, ndi nzere pa nzere pa nzere, apa pang'ono apo pang'ono, mugwiritsitse icho chimene chili chabwino. Ndi malilime achibwibwi, ndi malilime ena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa, ndipo uwu ndiwo mpumulo. Iye anati, magome onse Ambuye adzaza ndi masanzi, kodi ndingaphunzitse ndani chiphunzitso, ndingapangitse ndani kuti amvetse? Mukuona, ine ndikuganiza kuti ilo linali lemba lolondola. Yesaya 28. Ndi ndani yomwe ndingamupangitse kumvetsa chiphunzitso? Mwaona, magome. Tsopano, ife tikupeza lero kuti chinthu chachikulu ichi chimene ife tikukonzekera kuti tichite usiku uno, pokumbukira imfa yake ndi thupi lake limene ife timakhulupirira kuti timadye tsiku ndi tsiku, kapena tangotsiriza kudya pamene mʼbale wathu amatilalikira ife. Kudya mawu a Mulungu. Ife timawakhulupirira iwo ndi timu wathu onse. Ife timawaona iwo akuonetseridwa. Ife timawaona iwo akuperekedwa kwa ife. Ife timawaona iwo akutsimikiziridwa. Ife timamverera iwo mioyo yathu. Ndipo ife ti tiyenera kubera kwa izi tichikumbuntima chozama chazoma ife tikuchita osangoti chifukwa chakuti ndidongo solo ili mumapita kuchalichi ndipo nthawi zambiri amapereka chikonda moyo chakale kapena mtundu wina wake wa china chake amaunyema ndi mkate opepuka kapena china chake ndi kunyema iwo ndi anthu amene amasuta kumwa china chilichonse kwa iwo ndi membala wa mpingo yo amabwera ndi kudzatenga mgonero wa ambuye chabwino izo ndi nyansi pamaso pa mulungu ngakhale nsembeyo anati masiku ano opatulika ndi nsembe zanu zasanduka mfungo lonunkha mbuno zanga komabe iye anamadzoza iwo kuti azipereka nsembe imeneyo koma momwe iwo ankachitira izo zinadzakhala zonunkha mphuno zake nsembe yomweyo imene iye anayidzoza umo ndi mmene ife timatengera mawu a mulungu akhristu ochuluka kwambiri lero otchedwa amachita zimenezo ife tinayimirira apa ndi kuphunzitsa mawu awa ndi kumati yesu khristu sali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndi kuphunzitsa zinthu zimene iye anatilonjeza ife kuti iye adzazilemekeza ndi kuti chabwino izo zinali za china chake kupembedza kwathu kwa ulemu kumangokhala konunkha mphuno zake iye sangalandire zimenezo mwa njira iliyonse ndi chifukwa chake ndi zolowezi zathu zamwambo inu simumadya mgonero wa ambuye mwamwambo inu mumadya iwo chifukwa ndi chikondi cha mulungu mu mtima mwanu posunga malamulo a mulungu mwaona ndicho chimene inu mumaudyera iwo chotero ngati inu simudya iwo moona mtima basi kungokhala mwambo chabwino mpingo wathu umachita mgonero kamodzi la mulungu lililonse kapena kamodzi mwezi uliwonse kapena kawiri pa chaka ndipo inu nkupitako kukati chabwino ndi nthawi yanga ndipo ndiyeno nkudya mgonero bwanji izo ndi zonunkha kwa mulungu mwaona umenewo ndi mambo chabe ngakhale monga china chilichonse inu mwenera kukhala woona mtima mulungu amafuna kuya kwa mtima wanu inu mukukumbukira mulungu yemweyo amene anakubweretsani inu kuno pa dziko lapansi ndi mmodzi yemwe inu mukumutumikira mukuona inu mukuchita izi chifukwa iye ananena chomwecho chifukwa ilo ndi dongosolo lake ndiye ife tikufuna kuti tibwere ndi kuya kwa kudzipereka podziwa kuti mwachisomo cha mulungu ife tapulumutsidwa ndipo ife timamukonda iye ndipo ife tamverera kukhalapo kwake ndipo ife tikuona iko kukusintha mioyo yathu wathu munthu wathu wonse wasinthidwa ife ndife anthu osiyana ife sitikukhala moyo monga ife tinkachitira kale ife sitikuganiza monga tinkachitira poyamba monga mubuku apa ndi pamalo apo pamene ife tinali kukamba za mabuku awiri kukhala limodzi buku la moyo buku loyamba la moyo kubwera linali pamene inu munabadwa uko kunali kubadwa kwanu kwa chibadwa mukuona komano nthawi ina kumbuyo komwe kumusi uko kunali njere yaing'ono ya moyo monga ine ndinali kufotokozera kwa ena alongo achichepere ku nyumba masanano maona pali njere yaing'ono ya moyo yagona pamenepo imene inu mumadabwa kodi iye inachokera kuti chiyani ndi chiyani zinthu zachilendo izi ine ndinali kunena izi ndikudzitengera ndekha monga iwe umati unene kuti William Branham chabwino zaka 40 zapitazo William Branham sali yemweyo siku ino ngati wina kumbuyo uko akanati William Branham iye anali wakhalidwe loyipa onani chifukwa ine ndinabadwa kwa Charles ndi Era Branham muchikhalidwe chawo ine ndinali wochimwa ine ndinabwera ku dziko lapansi wabodza ndipo zizolowezi zonse za mdziko zimagona mwa ine koma pansi mmenemo aponso panali chikhalidwe china mwaona chokonzedweratu chinali pamenepo ndi mulungu muthupiro mweli ili mwaona zikhalidwe ziwiri mmenemo chabwino ine ndimangosamalira kwa chimodzi chokha pamene icho chimakula chinayamba kuyankhula ngati mwana dada chinthu choyamba ino mukudziwa ine ndinadzakhala wabodza ndinadzakhala china chilichonse kimene chili wochimwa chifukwa ine ndinakula mwa njira imeneyo koma pansi mmenemo munali kachidutswa kakang'ono kamoyo nthawi zonse ine ndinkakonda kukumbukira monga mwana wang'ono ine ndikuyembekeza ine sindikukukhazikani inu motalika kwambiri koma podziwa ndidakhala kunja mu pa gombera mtsinje ndipo ine ndinakhala pamenepo ndikumayang'ana posungulira usiku abambo ndi amayi iwo anapita tsopano ku mpumulo wawo ndipo masiku amenewo iwo anali wochimwa munalibe chikhristu mnyumba mwathu komwe ndipo my kumwa ndi maphwando ndi kumapitirira izo zinkandidwalitsa ine ndinkatenga yanga nyali yanga ndi galu wanga ndikupita ku nkhalango kukakhala usiku wonse nyengo yachisanu ndimakasaka mpaka phwando litatha mwina mwake mbanda kucha m'mawa Bwerera ku nyumba sizimakhoza kutha. Ine ndagonapo pamwamba pa shedi ndi kugona kudikirira kuti kunja kuche. Ndiyene ndimaganiza momwe nthawi zija ndiye ndili kunja kumeneko mu nthawi ya chilimwe. Kutenga timitengo tanga ndi kukumbira pansi kupanga kachisakasa kodzitetezera mphepo pamene iyo ikuvumba. Ndimagona pamenepo ndi mitengo italowa m'madzi kumawedza galu wanga wokalamba atagona poteropo. Ine ndimakhoza kunena yang'ana apa iwe ukudziwa chisanu cha thachi ndinamanga msasa kuno siku wina. Ndinakoleza moto pomwe apa pamene ine ndinkamuyembekezera galu wanga wakale pa mtengo kuno ndipo ndinali ndi moto apa. Kunali kuti achita chisanu kuya kwake mainches 5 pansi koma duwa laling'ono kodi iye wachokera kuti mukuona chabwino ndipo kodi iwe wachokera kuti ndani anabwera kuno ndi kudzakubzala iwe ndipo anakukusira iwe mnyumba yotentha iti kapena nanga bwanji izo iwe wachokera kuti mukuona kadu akakang'ono kaja ine ndingati bwanji iko kanali mchisanu ndi chilichonse ndipo ine ndinakoleza moto pamwamba apa pafupi ndi chinthu chozizidwacho panali chinthu chotentha chinali apa pa chipika chachikulu chakale pamene ine ndimakuotcha iwe ndipo komabe ndiwe uli apa ndipo iwe uli moyo kodi iwe wachokera kuti chinali chiyani icho apo panali William Branham wina mukuona kadontho kakang'ono kamoyo wamuyaya kumusuko kuchokera ku ndinyongolosi za Mulungu mawu a Mulungu amene anayikidwa mmenemo aliyense wa inu akhoza kuganiza za zinthu zofanana maona izo zinali zikugwira ntchito ndiye muyang'ane kwa mitengo ndipo ine ndikuganiza tsamba ine ndinakuona iwe uku kwa chaka chatha ndipo chifukwa chiyani iwe wabwerera kumeneko aponso unachokera kuti iwe nchiyani chakubweretsa iwe kuno mwaona iwo unali moyo wamuyaya uwo ukugwira ntchito mthupi tsopano ndiye tsiku lina pamene ine ndimayenda ndiulija likuyankhula lusadzasute konse kumwa zina zotero ndipo anyamata ndi onse anakalamba mwaona apo panali china chake chikuyenda komabe zonse mwakamodzi ndinang'ana mwamba ndipo ine ndinati ine sindine mwana wa Charles ndi Ella Branham pali china chake chikuitana monga mbungu yanga yaing'ono ine sindine nkhuku pali china chake kutali uko kwina kwake o Yehova wamkulu aliyense mwa inu muli tsegulani ine ndikufuna ndibwere kwathu muli china chake mwa ine chikuitana kenako ine ndinabadwanso kachiwiri moyo waung'ono uja unali uli pamenepo moyo wa madzi unatsanulikira pa iwo ndiye iwo unayamba kukula tsopano moyo wakale uja unakhululukidwa unayikidwa mu nyanja yakuiwala kwa Mulungu kuti usadzakumbukiridwe konse monditsutsa ine mukuona tsopano ife tikuyima olungamitsidwa ngati kuti ife sitinayambe tachimwapo mukukhalapo kwa Mulungu ndiye pamene ife tikubwera kugomera Ambuye ife liyenera kubwera mwaulemu mwachikondi ndi molemekeza za kumayang'ana kumene ife tikanakhala tili akanapanda kukhala iye mukuona kumayang'ana kumene izo zikanakhalako chotero Paulo ine ndikuganiza pakunena izi chifukwa chake pamene inu musonkhana pamodzi kuti mudye lindiranani wina ndi nzake ndiko kuti mwakuyankhula kwina ingodikira ni maminiti pang'ono mupemphere mudzifufuze nokha ndipo ngati inu mukumudziwa mbale kuti ali mmenemo ali pafupi kuti achite china chake chimene chili cholakwika kapena china chake ndipo ine mumupempherere iye aponso mukuona mwaona lindiranani wina ndi nzake dikirani miniti yokha pempherani ngati pali kulingalirana pakati pa inu kapena china chake musatero musachite zimenezo musati muchite izo mupite mukachikonze chimenecho poyamba mukuona mupite mukachikonze chimenecho poyamba chifukwa ife tikufuna kuti tibwere kuno basi mwangwiro momwe ife tingakhoze kukhalira ndi malingaliro athu akwa wina ndi nzake ndi kwa Mulungu ndi kwa wina ndi nzake ndiyeno ife tibwere muchiyanjano pozungulira gome la Ambuye mukuona ndipo ife timachita izi chifukwa chakuti ife tikupereka chiyamiko kwa iye ndi pakati pa wina ndi nzake kudya mkate pakati pa wina ndi nzake kumwa vinyo pakati pa wina ndi nzake ngati magazi ake ndi thupi lake pokhapokha inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake inu mulibe moyo mwa inu mukuona inu mwaona ndiye chimene Baibulo linanena pokhapokha inu mutachita zimenezo palibepo moyo inu mukuona pamenepo ili mumakhala mochuluka kapena mochepera mukuonetsera kuti mukuchita manyazi kudzizindikiritsa nokha ngati mkhristu chifukwa cha moyo umene inu mukukhala ndiyeno ichi ndi chionetsero kwenikweni ndiye ngati inu simuchita zimenezo, inu mulibe moyo. Ngati inu muchita izo mosayenera, inu muli ola kuita thupi la Ambuye. Chinthu chomwecho mu ubatizo wa madzi. Ngati ife tinena, ife timakhulupirira pa Yesu Khristu. Iye anatipulumutsa ife ku tchimo, ndipo ife timabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Bwanji, ife timabweretsa manyazi kwa Iye. Ife timachita zinthu zimene zili zolakwika, ndipo ife tiyenera kulipira chifukwa cha izo. Ndipo chinthu china, pamene ife tichita zimenezo, ife tikuyesera kunena chinthu chimodzi ndi kuchita china. Ndilo limene lili vuto la ife lero. Chimene ine ndikuganiza, ine ndikunena, ife. Ine ndi mpingo umene Ambuye Mulungu wandilola ine kuti ndiyankhule nawo mu maola otsiriza ano. Kuti ife tikukhulupirira kuti ife tili mu nthawi yotsekera. Ife tikukhulupirira kuti Mulungu watipatsa ife uthenga. Iwo unadzozedwa ndi Mulungu. Iwo unatsimikiziridwa ndi Mulungu. Iwo wasonyezedwa ndi Mulungu. Tsopano ife tiyenera kubwera kwa Iye ndi ulemu, ndi chikondi, ndi chiyero cha mumtima, ndi maganizo, ndi solo. Inu mukudziwa, wola lidzafika posachedwapa pamene pakali pathu pomwe padzakhala mzimu woyera uchidzayankhula monga iwe unachitira mwa Ananiya ndi Safira. Kumbukirani, mwaona, wola limenelo likufika, mukuona, ndipo ife tili. Tsopano, inu mungokumbukira zimenezo, mwaona, kuti Mulungu adzakhala pakati pa anthu ake, ndiye chimene Iye akufuna kuti achite tsopano. Ife tikhoza kulandira uthenga monga kunena kuti ngati ine ndinali mnyamata ndipo ndikusaka mkazi, ndipo ine nkumpeza mkazi, ine nkuti Iye ndi wangwiro basi, Iye ndi Mkhristu, Iye ndi dona, Iye ndi zonse izi, ine ndili ndi chidaliro. Zilibe kanthu kuti ndi chidaliro chotani, ine ndikuganiza kuti ndi wabwino mochuluka bwanji, ine ndiyenera kuti ndimulandire Iye, Iye ayenera kuti andilandire ine. Mwaona, pamalumbiriro amenewa. Chabwino, ndi chinthu chomwecho, chimene ife tikuchipeza kuti ndi uthenga. Ife tikuona kuti iwo ndiwoona. Ife tikumuona Mulungu akutsimikizira iwo kuti ndiwoona. Iwo ndiwoona mwangwiro, chaka ndi chaka, chaka ndi chaka, iwo kupitirira molondola, ukupitirira molondola. Chilichonse kimene iwo kunena, chikumachitika ndende basi momwe Iye ananenera. Tsopano, ife tikudziwa kuti iwo ndiwoona. Koma mwaona, musamachita izo mwalunta. Ngati inu mutero, inu muli ndi chipembedzo chongoonera. Mukuona? Ife sitikufuna chipembedzo chongoonera. China chake chimene wina chinamuchitikirapo, ndipo ife tikukhala moyo wa umboni wawo. Monga ine ndikukhulupirira kuti anali Yesu amene ananena kwa Pilato, china chake, mawu amene ine ndinali kuwaganizira, pamene Iye ananena pamenepo mphindi pang'ono zapitazo. Ndani wakuwuzani inu zimenezo? Kapena, kodi izo zinalulidwa kwa inu? Inu munadziwa bwanji zinthu zimenezi? Mwakuyankhula kwina, ine sindikudziwa basi kuti mawuwo ndi chiyani tsopano, yakhala ili nthawi yayitali chiwerengereni iwo. Koma, munadziwa bwanji inu? Inu munadziwa bwanji izi? Chiyani? Motani? Ndani anakulirani izi? Za Iye kukhala mwana wa Mulungu. Ndani analulira izo kwa inu? Kodi munthu wina anakuwuzani inu zimenezo? Kapena monga Yesu ananena, kodi ndi Atate anga kumwamba amene alulira izi kwa inu? Mukuona? Inu munaziphunzira chotani izo? Mongoonera kapena ndi vumbulutso la ngwiro lochokera kwa Mulungu? Kodi mgonero uwu ndi china chake chimene ine ndikungochitsatira dongosolo kumati chabwino? Ena onse akudya izi. Inenso nditero. Ndivumbulutso kuti ine ndine gawo la Iye. Ndipo ndine gawo la inu. Ndipo ine ndimakukondani inu. Ndipo ine ndimamukonda Iye. Ndipo tikudya ichi limodzi ngati chipipiritso cha chikondi chathu kwa Mulungu. Ndi chikondi chathu ndi chiyanjano kwa wina ndi nzake. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge zina kuchokera mulemba. Ndiyeno ine ndikuganiza. Ndikuti kumene inu muli monse mene mbale pera akufunira lero. Ine ndikukumba inu mukanawerenga izo ndine. Ngati inu muli ndi Baibulo lanu. Akorinto woyamba mutu wa 11 ndipo kuyambira ndi ndime ya 23. Ndiyeno aponso kukachisi watu ife nthawi zonse timakhala ndi ichi ndi kutsuka na mapazi. Nthawi zonse kwa izo zimayendera limodzi. Ine ndikukhulupirira mbaleyo analengeza zimenezo lachitatu usiku. Chifukwa cha unyinji ndipo ine mulibe wokwanira malo oti akwanire anthuwa kuti atsukane mapazi. Iwo adzachita izi lachitatu likudzali usiku. Tsopano ndime ya 23 ya mutu wa 11 wa Korinto woyamba ndiyetserani kwa Paulo. Tsopano kumbukirani ndipo musunge izi malingaliro. Agalatia 1:8. Ngati ife kapena ngero wochokera kumwamba adzalalikira uthenga wina kwa inu, uthenga wosiyana ndi umene Iye analalikira, akhale wotembereredwa. Mukuona? pakuti ine ndinalandira kuchokera kwa Ambuye chimene inenso ndikupereka kwa inu. Kuti Ambuye Yesu usiku omwe uja umene anaperekedwa, anatenga mkate. Ndipo pamene anapereka mayamiko, ananyema iwo, anati, tengani ndipo idyani. Ili ndi thupi langa limene lanyemedwera chifukwa cha inu. Muzichita izi pokumbukira ine. Tsopano, ndiloleni ine ndime pamenepa kuti ndinene. Koma kudya thupi la Ambuye Yesu Kristu mu mgonero uwu, sizikutanthauza kuti mgonero umenewu ndi thupi lenileni la Kristu. Ndicho Chikatolika. Ine sindimakhulupirira kuti uko nkulondola. Ine ndimakhulupirira kuti ndi langizo lokha limene Mulungu anapanga ndi ife. Maona, ilo sithupi lenileniro. Ndi tsopano kwenikweni ndi chidutsa cha ching'ono cha mkate wopanda chotupitsa. Ndi langizo chabe. Komanso ine sindimakhulupirira kuti ubatizo wa Yesu Kristu mu dzina la Yesu Kristu m'madzi umakhululukira machimo ako. Ine sindikukhulupirira kuti inu, ine ndimakhulupirira kuti iwe ukhoza kubatizidwa tsiku lonse. Tsopano, ine ndikudziwa kuti mwina mwake pali anthu akhala pano amene akuchokera ku Apostolic Church. Ine ndikutanthauza kapena United Pentecostal Church. Amena maphunzitsa zimenezo. Koma, inu maona, ine sindikukhulupirira kuti madzi amakhululukira machimo. Kapena, ngati ndi choncho, ndiye Yesu anafa pachabe. Mukuona, ine ndikukhulupirira kuti ndi langizo chabe la Mulungu. Maona, kusonyezera kuti iwe wakhululukidwa. Koma kuti ubatizidwe pofuna kuti usinthidwe, ayi, ine sindimakhulupirira zimenezo. Ine sindimakhulupirira kuti madzi amakhululukira machimo. Komanso ine sindikhulupirira kuti mkate uwu ndi vinyo zili ndi kanthu kochita ndi iwe. Kungosunga kokhala langizo limene Mulungu watikira ife kuti tizichita. Mukuona, ndiko kulondola. Ine ndikukhulupirira kuti ubatizo wa m'madzi ndi chinthu chomwecho. Ine ndikukhulupirira kuti ndi zokakamizika kwa ife kuti tizichita zimenezo. Kuti iye anachita izo zonse monga chitsanzo chathu. Ndipo iye anachita izi kwa chitsanzo chathu. Ndipo iye anasambitsa mapazi monga chitsanzo chathu. Tsopano, chimodzi-modzinso aponso, ndime ya 25, chimodzi-modzinso iye anatenga chikho. Ndipo pamene anatha kudya, anati, chikho ichi ndi pangano latsopano m'magazi anga. Ichi muzichita inu, nthawi zonse pamene inu mumwa ichi, pokumbukira ine. Pakuti nthawi zonse, kumbukirani tsopano, pakuti nthawi zonse pamene inu mudya mkate uwu, ndikumwera chikho ichi, inu musonyezera za imfa ya Ambuye kufikira iye akadze. Mpaka liti, mpaka iye akadze. Mukuona. Chotero, aliyense amene adzadya mkate uwu ndikumwera chikho ichi cha Ambuye mosayenera, adzakhala wolakwira thupi ndi mwazi wa Ambuye. Ndiloleni ine ndime mphindi chabe. Chifukwa chimene iye ananenera izi, inu munazindikira mundime inayo apa, mutu winawo, kuti iye anati, ine ndamvetsera kuti pamene inu, pamene inu musonkhana pamodzi, mukudya ngakhale kuledzera pagomera Ambuye. Iwo sanazimvetse izo. Inu mukuona, iwo anangokhala amadyo nazo izo. Maona, chimodzi-modzi monga amene anthu akuchitira lero. Mangokhala moyo wa mtundu uliwonse ndi kumadya iwo. Mukuona, iye anati, ili muli ndi nyumba zoti muzikadyako. Maona, koma ili ndi langizo limene ife tiyenera kulisunga. Maona, tsopano, koma munthu aliyense adziyese yekha. Ndipo akatero, iye adye mkate ndi kumwa chikho. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera, adya ndi kumwa temberero kwa iye mwini, posazindikira thupi la Ambuye. Mukuona? Kodi inu ndi ndani? Ndinu Mkristu. Inu mumakhala moyo pamaso pa aliyense monga Mkristu. Ndipo ngati inu mudya iwo ndipo nkumasakhala monga Mkristu, inu simukulizindikira thupi la Ambuye. Inu mukuika chophunthwitsa mu njira ya wina wake. Mwaona? Pamene iwo akuonani inu mukuyesera kuchita izo ndiyeno osamakhala chimene inu mukuyenera kukhala moyo. Mwaona? Inu simukulizindikira thupi la Ambuye. Tsopano onani zimene ilo temberero lake ndi chiyani? Chifukwa cha ichi ambiri ali ofoka ndi odwala pakati panu. Ndipo ambiri akugona kumasulira kolondola kwa mawu amenewo mbale pere ndi kufa. Mukuona? Onani. Ambiri akufa. Pakuti ngati ife tikanadziweruza tokha, ife sitikanadzaweruzidwa. Mwaona? Ngati ife tidziweruza tokha, ife sitidzaweruzidwa. Mukuona? Koma pamene ife tiweruzidwa, ife tilangidwa ndi Ambuye, kuti ife tisadzatsutsidwe pamodzi ndi dziko lapansi. Mwaona? Osakhala konse olumikizana ndi dziko lapansi. Kotero abale anga, pamene inu musonkhana pamodzi kudzadya, dikiranani wina ndi mzake. mukona ndipo ngati wina ali ndi njala adye kwawo kuti inu musasonkhanire ku chiweruzo ndipo zinazo ine ndidzazika mu dongosolo pamene ndidzabwera mukona tsopano mwakuyankhula kwina musangobwera kudzadya ngati monga ine ndinanena kanthawi kapitako za chimene ayuda nsembe yawo iwo izo zinali zodabwitsa zinaperekedwa ndi mulungu koma izo zinafika pamalo pamene iwo sankachita izo moona mtima ndi kulemekeza ndi mwadongosolo ndiye izo zinadzangokhala zinadzakhala zonunkha mphuno zake tsopano chinthu chomwecho ndi pakubwera kwathu kudzadya mgonero wa ambuye kuti ife tiyenera tizibwera tikudziwa chimene ife tikuchita chimodzimodzi monga pamene inu mupita m'madzi kuti mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu inu muzidziwa chimene inu mukuchita inu mukuonetsera kwa mpingo chimene Mulungu wayika mwa inu Khristu pamene ife titenga izi izo zimasonyezera kwa mpingo kuti ine ndikukhulupirira mawu aliwonse a Mulungu ine ndikukhulupirira kuti iye ndi mkate wa moyo umene umachokera kwa Mulungu wakumwamba ine ndikukhulupirira mawu aliwonse amene iye ananena kuti ndi choonadi ndipo ine ndimakhala moyo mwa iwo mwakupambana kwa kudziwa kwanga Mulungu ndiye waweruza wanga chotero pamaso pa abale anga pamaso pa alongo anga ine sindimalumbira ine sindimatukwana ine sindimachita zinthu izi chifukwa ine ndimawakonda ambuye ndipo ambuye amadziwa zimenezo ndipo akundichitira ine umboni chotero pamaso pa inu ine ndikulandira gawo la thupi lake podziwa kuti sindine wotsutsidwa ndi dziko lapansi mwaona ndine pamenepo zikatero ndi mdalitso ndipo kumbukirani ine ndikanakhoza kupereka maumboni ambiri pa izi pamene ine ndazitengapo izo ndi kufotokoza izo mchipinda cha odwala ndi kuwaona iwo akuchiritsidwa kumbukirani pamene Israeli ankadya choyimira cha ichi iwo anaenda zaka 40 mchipululu ndipo zovala zawo sizinangʼambike konse ndipo iwo anatuluka wopanda wofoka mmodzi pakati pawo ndi anthu 2 million monga choyimira cha ichi chabwino kodi chenichenicho chidzachita chiyani ngati thupi la nyama yoperekedwa nsembe linkachita izo kwa iwo kodi thupi la Yesu Khristu Emanuele lidzatichitira chiyani ife tiyeni tingokhala olemekeza pamene ife tikubwera tiyeni tingokhala olemekeza basi monga ife tikudziwira mabweredwe ake